Sakirabe studio Yafa yetti on do to tawadon non kettini de do yewtere hande yewtere meden Yafa soir aljumare jeetati lewru mars hitande wina didi e no gahi e nay wo hala golleji wodi e ngurdam le badeji di rewbe wobbe kawru durta ka so on dari wo hunde tidunde sanne de rewbe be na kawru dura dum don fu delle sakirabe so Allah jabi wodan ko pamuden le don fa hande du en kalan hala rewbeje gondube golleji mubbo kano watta fa keba ballaji ko habbo doyi fa golleji mubbo en jahara yeso wo hunde tidude sanne delle sakirabe so Allah jabi e leede do yewtere de Carolina yele mu walliti en kebuden de en pahman kamboydu noybe ngadirta sakirabe fa handen en kalon hala do no pamen ko kaja den wodume wonno ko studio Yafa yidi fahaminde en so Allah jabi en keban fahamude dum don do sakirabe fadde meden omtoydi yewtere dem wolita on ko sakike modon Munira Dikko kam moni yeso micro
Studio Yafa na teddina rewbe
hala rewbe de do nyalane na on andi won nyalande subande li adunar do fu fatidine e rewbe delle do do rewbe golloobe kana gondi gureje mubbo delle sakirabe so on dari no watta fa be do rewbe kawrundura dum don wo hunde tidunde sanne hakkunde yahude golle wodi darande gureje mubbo rewbe be do o funa wondi no wadirta fa heba wawtida dum fu so Allah jabi e le de do yewtane de Faisal Wedrago wadi de sakirabe meden pirtanan en e fulfulde fa pahamen rewbe bedo golloobe noy burdi e legalleji mubbo
yamde sappo e jeegom faltireke minitaji nogay men gonayno li sallu laamu wondu li ngallu wagaduku no joodi yeso ordinateur makko secrétaire kawjido e nokku onen kanko wonno jabbotodo batakiiji e tawti fa handen hokkude kibaruuji yimbe warobe li donden no ji jippade golle nyende fu sinini yamde sappo e jeegom naati debbo o mo dubi chapande tati e yowode na heddo don en wakkati gomma fa yamde sappo e jeetati wakkati gomma fa ya yamde nogay cemma fa heba tawe o hanti gulliji goddi gonido li ya walla ya koreji Yasmin holli salla na wodi no o gullitirta hakkunde gollal makko e tawti fa hande no o jogiri koreji makko
Moi j'ai pas de fille de ménage donc
men kami wala gollo mbali toka o min non ko tinni toto set set sakol nyanda gipata ko law idum tiidi sakol sat haani hotude ndefo hindu ndarum ko baawmi wadde fara don fa hoyna nakka fayse le nyala di nde wotle ka a def kaundula ngata li frigo
bien tout frigo
e cedagu Yasmin wendemi temtori kamka adi gollowo wo neddo jonnowo cafaje no tigi sukabe dido suko debbo o na wallito o e golleji goddi ko habbunduri e wuro tonnen ko onen wallitato dum ben fu hadata o fa handen kanko do wadude golleji goddi di en gillama fajiriji
Je fais la cuisine moi-même.
Omi defanta hore. Golleji goddi min wadanta hore. Faiso mballa na wondo ndu fa e watitata ko. Mid andi altinere fa yaade aljumare. O wakatiji golle e leedon na wodi wakati mo neddo kam du haani darande suka mudu. Ndara kambe du ko be kokka ekol ton be ngara be golla wuro wodi ngadnaabe neema kambe du be keba nyaamude de kinno haaji mabbe.
Faire à manger.
Dende tange lingalu wagadugu Maimuna bamuni kam wakati gomma na itta kafe na hokko wa yimbe wodi du kam wono kawjotodo keswal bu ingalen no golle li nukule nde en ko wadata dubi jenay debbo jom sukabe dido o holli wawtu yidi o gollata dinen wana gotum wodi no gollal makko gal en yarata ni en no kumpa sanne e ko habbunduri e bilki sukabe makko
Monte 14
Nobi yanga 14 wakati ko man haani ko ne min joppo en jippo da ko 22 de wana wawtu fu la sara wakati 14 fayade 22 wakati ko ma medem bay gollude fa yotto 23h30 yaade minuit dagu jango jon mi kollan ko fuddata 22 fayade bete 6 ko bul fu wanudle majum ko mbildi suka ben sabu min gala wuro wawtu fu ko gonga ke babbi on kana don de sa tawi mi yayi o min dum batti don fu dum buri lebude
je vais la porter plus encore
wobbe nambalita riwbe gondi e bangal donnen ko abunduri e golleji gadeteedi li wuro dinnen onono khalifa soore jom suudu makko na wundi e golleji goddi
Si par exemple elle est trop pris ou bien
sini tawi golleji makko din na kewina de gomdu o yehi no kure golle makko ton o wartay lawna si tawi fa handen mo sella sedana goddum hadio o wada golle makko dum ka watta kam fay gotum mi da wawi wallude e golleji makko dum watta fa yoga golleji gom kam mi wawi waddi dum
ya des travaux je peux le faire
fa heba tawe yita manu wadete hakunde golleji e tawti fa handen no jakkawo tigirte neddo gondudo andal e don en biyata do Patrick Kouraugo na holla noy ofu jey jogitirade.
Le premier élément, c'est l'organisation.
Kungel arandel kumbaw mi holude ni jomum anda no gollirta wudu didabel majum pama no gollirta fa tawa debbo fadde na iwa no kurem fa yaha gollem tawa wadi ko hani wadde wuro wudi du si tawi hewti no kure golle mudum du na andi ko hani wadude ndelle andude no gollirta wurom e no kure mudum to gollata dum fu yo segila mawdo ndelle neddo na hani andude haaje wudu ta hawdinor golleji ko lati wurom e nokure to gollata
les deux catégories de rôle
neddo gondude andal e donnen no gongina e sanne ko buri fu e to liwbe donnen fa heba tawe menden na andi noy kamben do jey jogitirade no lamni no tidallaaji di en godirini en fu liwbe en nambaawi kamben do yitude noy jey jogitirade jakkaaji mumben wodi tawe kamben do na keba na gada golleji mumben sinini o fu jom sudum wattini dum jungo
handen bamtaare rewbe ndelleli wadugo do kaadeten on andi rewbe heewbe na gotani ko e mubbe golleji bawdi wallitinde boy kano be ngadata faabe keba ballaji no wadafa projeji mabbe jahara yeso wo hunde tiidunde sanne ndelle tilsi do kewal mabbe mbaylito e do ballaji laamu hokkata di kaso on daari no wadafa neddo heba dum don wo hunde tiidunde sanne wodi do rewbe je tawabe do kebube dum bi ayna kina dum tiidi sanne sabisuni gubdi ndin waroy tino ngobe jamata gon na heewi sanne fadum tidana be linde do yewtere de Carolina yelemu wadinde en paman no dum fudum yarata sakira meden ballitan en dum firte e fulfulde
aminata wo jonno pade le lumo sogona waga dogo debbo mo dubi cappande nayi e yode na woni le waldere kanko e tawti fa handen yimbe andube o hebi nyamande hutintinande e ribbe wondube golleji wodi nanni fa jare yeso golleji mumben balla ka wadi fo o yare yeso jula makko
tonno lira ligida bankra moa
arande fu min kebi nyalmede ko watta budi ujinaji hemre e nogay min jobiidi tawe basi fu wala min jobini ataki gokki famin do ko nyamande dum dubbe jabde don min jabi arande ko watta ujinaji chapande jeegom dida bangal min ko ka ujinaji chapande jeedi e tata bangal min ko ka budi ujinaji chapande joyi dum fu min jobidum de wakati goto wawtum kokkimin min kan yobdi nyamande on le on wawto hore mudum min jobiti
dat kan ka tati te tono yottise
yobugul nyamande aminata de en yaratano le wakatiji wodi do lubbi sappo didi onono makko ni Mariam Tenderbe godu hebi nyamande amma no yobirte non en hawranta o e bile makko ko yowete do budi din en wakati njobdi din en na hewi wodi lumo gon en na fewi
j'ai plus de 100,000
min jabi buduujinaaji chapan nay di min jobi tabi basi fu wala amma e dida bangal min keba isa jaagu wala no mi den terman no famin joba amma minka mi milaki jabude nyamaane kasi sabo mi de mila ke dum nafata kam hono arande non ko burani kam ka tam jaba kasi
je préfère même plus prendre
sinini rewbe dido be en kebi welko a ko hebude nyamaane de en wodi wana le tidalla mali towe kam na woni li labim dide e filade julanke nebele wodi morowo no hullita fa joni no heba jaabu lobbo ko hucintini e bataaki makko mo jojjini
une fois sommes dans le marché
nyande gommo ingari lum be kolli men ereji din na wodi himbe hebube minelle men kebay men jo ini ereji amen amma men noddaka nyande gommo mi yehi ton be mi men jake be noddanka digille ne fa walde handen noddango fay goto mebay umnawi kam sabu si mi woduno mbudu handen min de hore am fuddunan no hore am jaagu so nibbe baawno yeccade gara dakkol amen e gonga ka min ka dum wala na kam basi
franchement je suis pas tous
sapo yode siji jawdiji itadi fa kuccintine e yimbe yidube daranade koy ben dum wo horebe leedi kamben en joddini e leedon den no wodi waldere de en ka kuccintinde e wallitinde le golleji e rewbe fa kabetaye kamben du na mbawi daranade koy mumben nabi coyri dum faraf waldere den en daranaki no fa heba tawe hoyi hoytini anniyaji rewbe fa tawe kamben du na keba jawdinin den nan gollitoro jawdindin na hebile no tidira dum won ko holliti neddo biyeteedo Dorcas Tenderbeko ka na wodi labi jidi rewede
o fam donc on le demande uniquement
o photocopie politambe yamata men etalki di ko be biyeta garantie dum ka ko yamata men don o muyugol amen kollude talki fay goti be patitata be yamata amadu lamnana be dum ka ida gollude so ni debbo no muy nyamande te wali nokkuri wietende farfnde me ballan dum winda bata kekin do ko nyamane den tiagal dum ne ndaruno gollal ndesa mabbe gondo li ndewgun gun terman yahandaro kaja do nyamane on po golliji di ngade disilifa dum yewti don jomu yehi ndaro wi chori do kaja do nyamane on nawa miled li hemde fu jomu na wodi saa chapandi jena e jena yi fa heba nyamane den e paddi tata derol fa e goto
jette pas les dossiers
no wadira fa heba tawe yimbe koleke ni en fu riwbe hiwbe no gonna kiddi fa hannen fa kamben do keba boodi dinen fa gollitoro wodi li don e fa hannen nabe kiddi fa hannen fa tawe laabi deweteedi din tawe kamben do hoy hoytinaama seeda e tawti fa hannen duitugol ko jeyowede sini tawi adi nyamande
en andi tafu
en andita fu ndelle soni on adi lawol wakati goma on ji an rewbe je natiki sakiji mbo di jahadata nokku fuduto jahata wakati goma on tawanna be bakki dum e balaji mabbe wakati goma be bilan dum e dandorde motere mabbe wakati goma do hore motere dendu ibe adadum be ngewa do kohide mabbe no watta faabe ndena gineji mabbe gonudi don e yimbe je bombe faltutobe do labi soni on dari dum don fu woko hada sabi dum don wana ko na tabe fawoda ele ndedo yewtere de Alisa wedrago gollido amen goto wadi de en tawtoana capitaine police anditirtedo Yamia Sawadugo fawoda ko humpiti en do sakike meden Amadou Tambura firtan dum e fulfulde
du point de vue legal
e ko saliya na hada fatawe neddo tawe na tigi gafa kayilum wodi bilangel e danode motere sini tawi na woni na yilto sinini o ngatti e lueden en na way sabade facham na wawi kasin fa sabo e holem fa mbudje don sabu bibbe bombe en na wawi kambendu ilude difude ka na wawi sabade fa ngadon accident sabu on kebatan dawronon mbadungun gafaka to hani tawede o e balowal gere jungo nyaamo jia wattede e luwal motede jia wattede to danode den en ngoni don e a jia wattude dundu e balowal gere jungo nano sinini himbe ngoni le yiltunde bibbe bombe ben en du na njokka sabu du yesu fay goto on tawata na winda a o ko biddo bondo o tiagal ko joomu gollata golleji bondi inen dem pamata salla o wo biddo bondo won don amma sinini gafa kamon na woni gari jungo nyaamo dum na rena o sabu na tiidi fa biddo bondo eela tiitude fa joomu heba wara gari jungo nyaamo wodi difa gafa kama wodi dillida tawe samay natidi
à droite arracher et puis pouvoir continuer sans tomber
musulu segeni musulu segenile musulu segenile faranfina musulu torola ninko musulu toroli liba musulu toroli musulu
ayodi sakirabe nawdandi hande ndedo nyalande subanande li adunaru do fatidine herewbe nokko fuduto tawa delle yaira meden sakirabe meden herewbe bibbe meden herewbe dikirabe sakirabe meden nokko fuduto tawa do li adunaru do delle meden nyagano on nokko fu ko buri wodde e do modon sakirabe do mbaynodirten wodi ombe yewtere meden habbodinde e ko tiddinta herewbe wodi e kala kulliji mo fu sakiraabe jeddire warore e jamte kebunduro en katin do en fandare yewtere de studio yafa waddanta en
afonno bada minara anyana mini bada minalini musulu la farida fada min woni kono du sira kalorolo asonkuna da minara.